radio mufani radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Hashize imyaka 25 leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri Zaire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 200 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka w'1996. Mu majyepfo hari inkambi 34 zirimo impunzi 5526. Mu majyaruguru hari 719 bari mu nkambi 5. Inkambi zimaze guterwa, bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane. HCR ivuga ko abagera ku 250 bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere, abandi bagaruwe mu gihugu. Nk'uko HCR ivuga kandi abagera ku 562 batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa, muri bo harimo abakuru n'abato. Kuva ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara, amashiraniro n'amage, abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye, batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo. Abari mu Rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha, abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu Rwanda bikabanezeza. Hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya Jenoside bakiri bato, bagatorwa mu mirambo n'abagira neza bakababera ababyeyi. Mu mwaka w'1994, Olivier Muhire yari afite imyaka 10, yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa, yaburanye na bakuru be na n'ubu bagishakisha. Bari baraburanye na se waje gutaha mu Rwanda. Olivier Muhire atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Murama. Ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro kaburaga.
Nari nagerageje kwandikira birananira,
yego,
ariko nyura kuri Eric ndamutuma, ndakeka ari yariwe wantemekiye. Nagize ikibazo n'ikiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga, naracyumvise numva ndagikunze. Ariko biza guhurizaho n'uko nanjye muri 1996 naburanye n'abavandimwe babiri, tuburanira mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Kongo.
Abo bavandimwe bawe bitwa nde?
Uwitwa Iyakaremye yitwaga Yadutije Iyakaremye, undi yitwa Nshimiyimana Stagiri. Twari dutuye mu nkambi bitaga Igatare, senyutse twinjira mu mashyamba tugiye twerekeza ahantu bitaga Itongo. Batuza kuburana nabo, bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa. Bagiye amasasa aravuga turiruka turatandukana. Kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica, mama n'abandi bana bose. Noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu mukuru aruje, anjyana mu kigo cya Korale Kigoma, amvanye Igoma anzana ku kigo kiri ku Gisenyi. Ku Gisenyi bankora ku Gisenyi banzana i Kigali, kuko njye ntuye mu karere ka Nyarugenge mu cyahoze cyitwa Komini Butamwa. Ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri Kacyiru, mbamo amezi 6 kuko nta muryango wari uhari wanjye. Ariko nyuma abaturanyi baho nari ntuye biyemeza kumfata.
Urashaka kumbwira ko wanyuze muri SOS Kacyiru?
Yego. ariko nari nabanje guca muri muyo ku gisenyi mvuye muri muyari igoma ubwo zikakiru abaturanyi nibwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri 98 umubyeyi ari papa arahunguka urabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta yambwiye ko ntawigeze abona nta makuru yandi afite ubwo rero maze kumva mu kiganiro umukoresha ngo akikoze atarukaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandika ndavuga nti ntabwo mbere yanifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuba
wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko abivugaga umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yabungejejeho niyo mpamvu naguhamagaye muhire muri 96 wari ufite imyaka ingahe
muri 96 nari mfite imyaka 12
iyakaremye we yari afite ingahe
iyakaremye yavutse muri 80 nari mumwe rwase 15 nshimiye Imana Saveri yari yavutse muri 82 afite 14
yego papa wawe yagarutse mu Rwanda muri 98
yego
hanyuma se yatandukaniye na Nshimiyimana kimwe na Yakaremye batandukaniye itongo abaheruka ryari
uwo munsi umubyeyi papa niwe abanje kugenda agenda agiye gushaka amazi yo kunywa amaze kugenda bakuru banjye bati rero natwe turi bakuru nta kuntu tutajya gushakisha nabo bahita bagenda uwo munsi iragenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe ntabwo bajyanye ubwo rero baturasheho nibwo twahise dukwiruka bamwe mama n'abariza n'abandi barabica bashiki banjye kugira ndi njyenyine urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yaje none papa we twarabonanye yarahungutse abo bakuru banjye nibo nta birengero ryabo
nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe nta muntu wigeze ubona ko ngaho i Rwanda baba warabarabutswe
hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye Nshimiye Imana Saveri murumuna wa Yakaremye nyine ariko batari kumwe amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri Mozambique n'ayo makuru mperuka nta kindi kintu yongeye arambwira ati nanjye namubonye nibuka kutuganira gute
Nshimiye Imana aramutse akumva ubungubu kimwe na Yakaremye bashobora kuba batandukanye batari kumwe ariko bose bariho abo bombi bakuru bawe niba bakumva ndahamya yuko niba bakiriho ndasaba cyane kugira ngo bakiriho bamutse bakiriho fatiye iminota isigaye ni umunota umwe usigaye ubabwire babwire amakuru babwire n'icyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo
nka murumuna wabo nababwiye nabamenyesha ko ndaho ndi i Kigali mu Rwanda ubu ndubatse umugore n'abana babiri babaye banyumva rero Kigali mu Rwanda ni amahoro banyandikira se bampamagara bakunyuraho nkabona aderese zabo tukaba twavugana birambuye kuko ndabakumva
Muhire Olivier ndagushimiye cyane ukomere kandi ugira amahoro
yego namwe murakoze cyane ndabashimiye
Shaka gasaro kawe uzakabona maderero Shaka gasaro kawe uzakabona wikiki ntegeye Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo hari abantu benshi bagenda n'intimba umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera umwana wabuze umubyeyi umubyeyi wabuze umwana wabuze umuvandimwe abo bakeneye guhozwa hashize imyaka 25 umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu Rwanda ntiyamusize amwanze yashatse kumura amira muho umunyampuhwe uw'Imana Dani atuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Nyarurama umudugudu wa Gahunga
umwana twabanye muri Kongo aho bita indumu ubwo ariko nkoranguze ari umuntu namusigiye kubera ko twari mu gihe kimeze nabi ubwo namusigiye ni umuntu namusigiye naje uko umwana namusize ni uko ubwo rero mbere sinzi mbega ukomeze sinzi pasire
hanyuma se uwo mwana wamusize induma ugiye
nari ntase mu Rwanda
usiga umwana muri Kongo uritahira
kugera ko je nari ndi mu mashamba noneho uwamunyatse nawe yarari we yara aho yarari hari hatuwe
yego
rero naje gusubira inyuma ntakahubwo nagendera aho umwana yarari naje gusubira inyuma kubera ko twasimerewe nabi nuko umwana amusiga
hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo ni umunyarwanda
oya ni umunyekongo ahubwo sinabashije kumenya izina rye kubera ko mbega naramumuhaye ubwo mu minsi nyine watwagarutse ntamenye izina rye
uwo mwana Elifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yarafite imyaka ingahe
yarafite imyaka 8
ni wowe wenyine mwari musigaranye wambwira aho nyina yari ari
nijyara mufite nyina ntabwo twari kumwe ibyo twavanye mu Rwanda kugirana aho ngaho muri Kongo ahubwo naje guhunguka gusanga twanga ari mu Rwanda umugore
ubwo Elifazi umusize muri Kongo utamwanze ari uko uhisemo kumuha ushobora kumuramira
niko byari bimeze kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba noneho mugiramana yaza kuza akanyata nkamuha kubera imibereho mibi twari dufite
niwe waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurebere cyangwa niwe agiye kumurebura mu mutwe
uwo niwe wabimbwiye niwe waje aramunyaka ati rwose mumpe mukurebere kuko ndabona ko dufite imibereho mibi aho twari dufite
ni umunyankukwe ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe cyangwa se mbyandike ahantu ndigumane
ntabwo nabikoze kuko amujyanye nanjye hahije urebye nta n'icyumweru cyasize kuko ngo twahise tugaruka inyuma kandi aho uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu Rwanda nabwo kandi n'abanyaneza bari baje batubwira bati rwose nimuze tubasure ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara tubonye abagiraneza batuzana gutyo ubwo umwana asigara gutyo kandi tunamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye
none se aho hantu hitwa Induma harazwi muri imyaka 25 ishize ntabwo wigeze wisuganywe ngo ugire uti ngiye ku kwemera nsubire muri Kongo nongere nkore iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi byaba ngombwa ukanasaba Leta y'u Rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana imyaka 25 yose ishize wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana
nigeze kubikora banyereza aho bitironda
yego
ndagenda ndashakisha kuri Croix Rouge ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari baratoye ndakugenda numva nahagiye nti hafi nk'ukwezi ubwo rero naje kumubura mpita kwisigaye sisi intege ntabwo nongeye gukoresha gushakisha ubwo uretse ko numvise mugira neza ndavuga ntese abantu bagipfa bagira neza ntiwakongera nka reba ukuntu nabonana nabo nk'abatekereza ukuntu byangendekeye areba ko imana ifashije kandi nawe bafashije ko hari icyo mwafasha
nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro
umva ntawe yagaho amakuru rwose kereka reka kera nabwo uwo muntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ari ku rugamba ubwo aza kumbwira ko mu makuru ngo umwana aramubonye ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwita ariko njyewe nta kintu nabifasheho kuri ukuri wo kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse noneho uwo musirikare yari no kuntumaho ngo yifotoze nzoherezeho amafoto naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo baje kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo santere nabo ngo barahunga bajya ahandi umwana ngo bahita bamujyana gutyo mbona ngo kundeka nayo ariko rero numva nta gaciro nabihaye
uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare
oya yajyanye n'abo bari bamufite kuko yambwiraga uwo musirikare
Uwimana Dan ndagushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika komera
rwose mana urahumugisha rwose mana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Harabana benshi bajyanywe I Burayi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 abari mu bigo by'impfubyi bashoboye kugera I Kanombe bagiye rugikubita bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango ntibazi niba hari uwasigaye urugero ni uwitwa Nyiraneza wavutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1989 mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 yari mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari muri commune Sake muri Kibungo cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera Georges Senis umubyeyi wese waba waratanze umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'1990 akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kuri I Burayi cyari muri Sake umwana afite ikintu kimuranga kihari yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso yitwa Nyiraneza wakumva amuzi cyangwa se azababyeyi yahamagara agasaro kaburaga hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye I Kigali ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 agira I Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha uwitwa Ntibaringanira wavutse mu mwaka w'1990 kimwe n'uwitwa Nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'1989 niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe gana agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango yitwa Mutuyimana yavukiye muri komini ya Rukara aho ni muri Kibungu ahagana mu mwaka w'1989 yajyanywe I Burayi yavuye mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka nawe arashaka umuryango yavuye mu Rwanda muri 1992 urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na Dr. Ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika mwihariko wa Murisanga Nyirabasinga Adela utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gasharu umudugudu wa Gasharu umudugudu w'abacitse ku icumu ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'1994 yego
bari batuye ku kibera maze kwica isera bishe na bene nyina ubwo rero mu mwari sinzi ko yasangaho ka kihishe irahitira twara
uwo muntu wo muri minuwari uramuzi
ntabwo muzi pe gusa nanjye ni amakuru
uwo mwana wawe yitwa nde
yitwa ngira ababyeyi eridofone
mwari mutuye hehe ku kibuye
Nari dutuye aho bita I Ruganda.
Uwo mwana wabwiwe n'iki ko ari abaminuwari bamujyanye?
Yo, nanjye ni amakuru nanjye nahawe n'umwana wanjye nawe yarayakuye ahandi. Yarayakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu Faransa nyine.
Uwo mwana wawe waguhaye ayo makuru muri kumwe?
Turi kumwe hano rwose.
Wamumpa tukavugana?
Namuguha.
Yego, muraho.
Murakomeye?
Yego.
Uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
yego natwe turashaka kubona agasaro kacu
witwa nde wowe none
witwa Umutesi Clarisse ariko muri icyo gihe nitwaga Dorothée kuko Elise Fonse uwo musaza wacu twabuze niko yarangi anzi nitwa Dorothée nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa noneho arambaza tutuye ndamubwira ntihekinya atite Ati Kinya niyo kavukire ndamwana ntabwo Kinya ariwo kavukire ni ku kibi
yego
aho bitubungu karunga nuko ndamubira nti arambaza se ababyeyi bawe bariho ndamubira nti yaba hariho umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe bane ndamubwira nti data bamwisaga binaka kumuremyero yi mama yitwa nyirabasinga de
hanyuma uwo muntu mwatangiraga agacupa kubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajyaye hehe andi makuru yaguhaye nayahe
arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu Bufaransa ngajyanwe n'abaminwari
yego
wabo hari Karongi ibise baramwica hanyuma wenga abaminwari baramutwara mu Bufaransa
uwo mwana yitwa nde
yitwa Manuel musaza wanjye ari we Elidefonse ako gasaro kacu kari hehe mu Bufaransa
yaguhaye adresse yaho kari
nta adresse yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite
uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingwa ya
aho nzi atuye mu birembo
bihe
Kinyinya
ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ugazashaka nimero ye ukayimpa tukavugana
nayishaka
ntegereje yuko umpa uburyo bwo kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeze ubushakashatsi turi uko twabona iri Defense
ngira ababyeyi
ndagushimye cyane kandi unsezerere kuri uwo mubyeyi
yego natwe turabashimiye cyane ku bwitange mukora mutugaragariza n'umusozi
murakoze cyane mubyeyi ngaho rero mukomere
yego mama uri intwari cyane
Imana yakuduhaye ukagira Imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kacu hari n'abandi wagiye ufasha mana ntabwo ari twe bizanga
ntabwo bizanga Imana izabikora
ntabwo bizanga nk'ukuri
yego
Imana iguhe uhawe uronke yagure amanywa n'ijoro
urakoze cyane
nimero dushaka bwaraho Imana ndazikoherezaho uwo muntu araziguha
uwo ni Emmanuel nibyo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru Adela Nyirabasinga utuye mudugudu wa Gasharu wabacitse ku icumu muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku ivi ry'Amerika mugambiriye kubafasha kwishima
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika Efrasia ufite inemu utuye mu Buholandi aturuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ararangisha abana aberenye na wabo abahungu babiri bavuye mu Rwanda dore hashize imyaka 31
abana turangisha na abana babiri b'abahungu umwe yitwa Ngezaho Umuremyi Garasiye yavutse mu 1984 undi yitwa Manira Laura Silvestre yavutse mu 1986 uwo wa mbere witwa Graciane abazungu bamaze kubatwara bamwise Laura bonera Urene mu Kinyarwanda cy'iwacu hanyuma uwitwa Silvestre bamwise Michel
andi mazina bafite sina yabo bagumanye cyangwa bafashe ababyeyi babo bashya
ayandi mazina ntabwo tuyazi ayo ngayo abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma yuko bamara kugenda duheruka amakuru yabo muri 91
impamvu mbikubaza nimba barakwihogera Siane bagashyiraho Laurenti kuri Ngezaho Umuremyi bagakuraho Silvestre bagashyiraho Michel kuri Manirarora ubwo yenda nayo mazina ya Kinyarwanda bayavanyeho
ntabwo twabimenya kuri ibyo nta makuru dufite
abo babajyanye mu Bufaransa ni bande bageze mu Bufaransa bate
mama wabo yitwaga Nyirangeneye Imakire ubu twamwitaga Makurata yabajyanye yanyuze muri Minaloc hanyuma Minaloc imuha urupapuro rwo kujyana abana bohereza abana muri Orofena yabaga i Masaka yari iyobowe n'Abafaransa nuko rero yabajyanye abasigaye atyo hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo byose byabereye rimwe muri uwo mwaka w'1991
iyo Orfelina y'i Masaka yayoborwaga n'Abafaransa ari Masaka hehe
ntabwo mpazi neza Nago maze ko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga. Hari n'udufoto baboherereje bamaze kugera mu Bufaransa ngo ni muri uwo mwaka wa 1991 utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite.
Ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa.
Yego ndatuguha Monsieur Venus.
Ariko ubundi ufite nema aba bana mu paniki.
Murakoze nyakubahwa Venus. Aba bana navuga ko ari kwa data wacu bimwe byo mu miryango. Ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto. Ntago mu byukuri nambibuka neza nanjye ntago mbibuka neza gusumba na makuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona nuko nguko rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri radio Ijwi rya Amerika yitwa Agasaro ka Buraga. Ndavuga nti ariko nanjye wabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwadufasha. Nubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo.
Nyina wabo yaba akiriho?
Nyina wabo yitabye Imana muri 1993.
Hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange, hari uwaba yarabimushishikarije?
Nyakubahwa Venuste, makuru ntabwo nayamenya ni kera. Ndabona ko na mama wabo nawe yitabye Imana kera. Ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo. Ntabwo nabasha kubimenya, murambabarira.
Ufite inema rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona. Tuzagufasha uko dushoboye, tuzakubwira nitugira icyo tugeraho.
Murakoze nyakubahwa Venuste. Wenda hari nk'akantu nakongeraho uburyo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse. Icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine Makurata, ubwo niryo twari tuzi. Kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba Imana kera. Ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda, wabo bari batanu. Sinzi wenda niba amazina yabo akenewe, ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka.
Amazina wayampa?
Yego, umukuru wabo yitwaga Ibintu n'Imana Didase, niwe wari imfura y'iwabo. Hanyuma hakurikiraga uwitwa Rukara, iryo nanjye niryo nibuka. Hakurikiraho uwa gatatu yitwaga Niyonzima Julie. Uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho Umuremyi Graciane wiswe Rola. Hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo Manirarora Sylvestre wiswe Michel. Hanyuma ikindi nibuka ni uko bamaze kugenda mu kwa 12 mu mwaka w'1991 utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa Manirarora Sylvestre yari yavunitse. Yari yavunitse n'uboherereza mama we n'abavandimwe be udufoto. Ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo, nyuma ntago bongiye kumenya yandi. Ngira ngo ariko nk'izo information barambabaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba.
Hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu Julien Niyonzima, ari uyu Rukara, ari uyu Ibintu n'Imana Didas baracyariho?
Amakuru namenye no kwitwa Rukara yapfuye, hanyuma abandi babiri baracyariho, ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo.
Niba bakiriho ni amahoro, ni ukugira ngo
baracyariho,
ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twahaba n'abana dushoboye kubabona nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufite mu muryango wawe.
Aba babiri barahari Venuste, Ibintu n'Imana Didasi na Niyonzima Julie barahari.
Hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije?
Ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'Ikinyarwanda.
Birumvikana.
Ngira ngo biragoye, mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro. Twizeye ko bazaboneka, uko hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye, bashobora kuba bahari nubwo bakuze. Twizeye ko bazaboneka kandi prema turabashimira akazi mukora, ibintu byiza, twavuga ngo Imana ibashyigikire.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima n'urubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashyitsi Jacqueline utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Cyaruzingi umudugudu wa Gisura rarangisha basaza b'Ibizimana Filipo na Nkubana Rafael yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira n'ibyishimo
narabashakishije imbura nimero zanyu nkajya numva agasaro kabuze nashaka aho nanyura bikananira bimwe nyine numva ngo ndikingo banyura ngo kuri radio kiveho turahandikira tuburo dusubiza mu gitondo rero numva agasaro kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri Facebook akaba ariho avana nimero zanyu ndi umwana uri mu rugo ndi ngira kuri Facebook undebere ko twabona izina ry'umupapa tureye ko twabona inimero nange ndamushaka ngo ndebe ko yamfasha kuko mfite umuvandimwe nange wabuze
uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari
mwaburanye 1994 mu ntambara yakoraga muri Croix Rouge Kacyiru yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri
yitwaga nde
yitwaga Bizimana Philippe hari n'umwitwaga Rafael Nkubana Rafael nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri Zaire ahitwaga Zaire kera ariko njyewe nsigara nyine I Kigali bagezeyo rero ntago nigeze mbona bagaruka narashakishije ndabura ariko rimwe numva hari umuntu mbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya Amerika ngo rivuga ngo ari gutangaza Bizimana Philippe ngo ashakishe umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga ati noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambi ngo ya Kayindo muri ko muri Zaire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru ni inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri Afurika y'Epfo imbizi ariko ntabwo mbyemera kuko nta makuru nanjye n'uwabimbiye gutyo
yabikubwiye vuba aha ngaha
yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero njye nkunda kumva ijwi rya Amerika nkumva agasaro kabuze nkumvaga na kandi nawe nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye kibaho
Bizimana Philippe yakoraga muri Croix Rouge ku Kacyiru
yego
ageze muri Zaire yakomeje gukorana na Croix Rouge cyangwa se yivanze n'izindi mpunzi ntiyongera gukorana na Croix Rouge
umenya atarakomeje gukorana nabo hari yari hunga hari sanze niko ntekereza
hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hashize nk'imyaka ingahe abikubwiye
yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya Amerika
hanyuma Nkubana Rafael we ageze muri Zaire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye
na amakuru ntago nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo yiwe yararwaye ngo ntago bazi ko yabakiriho nyine nayo mperuka
ko Bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya Kayinda agakomeza warayamenye ayo makuru
narayamenye nyine numva umutima wanjye njyewe unyakiriza ko wenda uwo Bizimana Philippe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye mbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho
Jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba Bizimana yaba Nkubana bariho bakaba bakumva
niki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye ufite hafi umunota umwe masegonda 45 niki wababwira
ndabonye mbabonye nababwira ko ndi turiho ndewe na mukuru wa leta mukabase bya Madarina na nasasa kahindi se twasigaye mu bana 9 gusa hanyuma tukaba tukiriho njyewe ntuye igasogi mukuru wanjye wundi atuye aho ku Kagugu witwa Mukabase bya Madarina tukababwira ko tukiriho babishoboye rwose twabonana tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana.
Madamu Nyirabashyitsi, ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya Amerika cyane cyane kino kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye.
Nanjye ndagushimiye Imana iguha umugisha ubwo isaha y'Imana yari iyi ngiyi. Nanjye ntegereje icyo Imana izabakoresha. Murakoze.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe uzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona. Wiki kimpege shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu myaka ya za 90 mu Rwanda hadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza Burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga nuko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi abana bagahabwa andi mazina. Witonze Verena ari mu batanze abana tanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990 witonze atuye mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana bajyanwe mu Bubiligi.
Bajyanwaga n'umufurere ari umufurere wabajyanaga witwaga Frere Rene. Yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wajiri miaka matumi ya hili wakazaro ngari wakatika ngari ujoko kubafasha ngo kuwa kwa kwa rafati mza kumute jereza lero na wa itai jendera itai jendera itiri buru kurero aza kuza hara alakazongo alakazongo gari wani kwa kaza za akatubira ngo mbabana barago akatiza ni la mafoto akatiza ni limiti ngo vose barago nana aliko nini saha harabani anabaza
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Nitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
hari ginaza hari covide sara itaraba hari yaje
aje mbere ya covide mwarabonanye Emerida
yaje adutumaho akajya mu irango kuba padiri kuba tereziyani bahati noneho akatumaho niyo niyo alipadiri anabiranga araja biranga mu kirizi hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike tutandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzanye ngo ayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu hari akatubwira ngo arahaje tugategereza yazazira nuko tubayeho ntako.
Ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye, ikindi ushaka ni iki?
Nicyashaka se nana se aheruka kunyereza amafoto ye dije nicyera hakije nk'imyaka nk'icumi urumva ari genda avuga ngo wenda ntakigize iki nana se ngo abandi yawe impamvu ntakisha abandi baraje ariko njyewe ntiyaza kiyumva n'amakuru yo kwinjana kiyaho.
Ese bagenda wamuhaye Imelda wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe?
Urumva ko uwo nguwo wari nka twanavuga ko ari wango wabatangaga imiryango yindi niyuzi aba yagiye aba ngari we wabagumanye.
Ariko Severena witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi, uba wumva akurusha urukundo, uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera?
nyine bwabaye ubujiji bw'abantu n'ubwo nabaza ko yari umuturere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye Imana bwari ubujiji ubusa ubujiji abantu bamaze kujijuka ubu ntabwo mbere abantu twari tujijutse aho twabonaga ari umuturere si twavuga ni umuntu wihaye Imana nta kibazo kandi tuzi ko byagenda ku
wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu Irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na Imelda d'Adograph
abapadiri bo mu Irango cyane bo bakomanikana n'uwo Emery kuko niyo baje niho batiri hari umupadiri uhari wo mu Bubiri hakaba utwandika n'amabarwa ariko ninga yajyana batayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nkuko twari twabisezeranije Verena uwitonze twashakiye mu Bubiligi umwana we Habimana dushaka kumenya niba akiriho naho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa Imelda d'Adograph twahereye ku mafoto twari twahawe na Verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya n'amakuru ya Habimana ushobora kuba yarahawe izina rya Omario Imelda d'Adograph naramuhamagaye ni wowe rero umubyeyi wa Habimana Habimana ameze neza
kuri Habimana oya mushake nyina wo mu Rwanda rwose mumbabarire
ikimat photos mfite amafoto ya Habimana na nyina nawe NDA main name is Venuste uti Rwanda nitwa Venuste ndi umunyarwanda nkora radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga
single link program
set a mail
andika ubutumwa kuri yohereze Imelda modera ikigo urukundo
Habimana ameze neza
Habimana oya rwose muzashake nyina uri mu Rwanda
none se Habimana muri kumwe
yego
muri kumwe mu Bubiligi
yego
merci ndagushimiye cyane
urabeho
mwabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha Habimana naramwandikiye rero ndategereje
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hasi umwaka umwe yitwa Kambayire Teodeta hashize imyaka 31 ababyeyi be kandi dasanza bakize na Jean Bosco Muvunandinda bakomokaga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akagari ka Nyumba umudugudu wa Gishamvu mubyara we Emmanuel Sibomana aramushakisha
umwana ndangisha yitwa Kambayire Teodeta ni mubyara wanjye yatwawe na n'umupadiri bita Presteri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yari arwaye mu mutwe ariko papa we yitwa Muvunandinda Jean Bosco
yego
yumvikanye na sogokuru yitwa Bwana Jean Baptiste kugira ngo bamutware Peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa Gishimi Nyamirambo
ubwo hari mu wuhe mwaka
hagati ya 89 ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje nuko ashobora kuba baramujyanye nuwo bajanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu Rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite abo bajyanye hanze n'abasize mu Rwanda nakekaga yuko wenda kwa ku muvandimwe bita Gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone.
None se amakuru abagaragariza ko Padiri Pristiri yamujyanye kwa Gisimba na yahe haragapapuro mwabonye kanditseho ku mwana yasigaye kwa Gisimba?
Ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analogi ariko turi muri mu gihe cya digitali. Icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho. Ntabwo twakwemeza neza ko no kwa Gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu, ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu. Natwe turamwifuza, turanamukumbuye. Ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha. Amakuru nabashije kubona jyewe ugena ari mutoya, amakuru nabashije kubona ni uko umwana ageze kwa Gisimba. Maze kumenya ko yagiye kwa Gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu Rwanda, ariko byibura byagize ishusho y'ukuntu uwo mwana
mbere yo kushakishiriza hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga, hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Theodeta Kambayire?
Mbo jyewe Simani Manweli mubyara we nageze kuri Croix Rouge imbere cyo kwimufasha birabura, hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti uwo mupadiri bita Pristeri kugeza nanone barimo aramfasha, ariko ntabwo ndi mumuvugia amazina, ariko nanone ndabizi ko arimo aramfasha. Ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye, amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje. Niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku Ijwi rya Amerika ndebe ko nagerageza nkamubona. Nabanje gushaka amakuru yaho, nabanje kubaza nimba byibura uvuga Ikinyarwanda ku bw'amahirwe nsanga uri uw'iwacu, ndavuga wamfasha byanyorohera. Niyo mahirwe nagize rero.
Ubwo mbwira ko amakuru ufite yamugejeje kigo cy'imfubyi cyayoborwaga na nyakugendera Gisimba, ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa Gisimba, hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha. Turi kumwe hano ku Ijwi ry'Amerika, ugume hafi mushake, hanyuma ndebe ko namubona mukavugana.
Yego, urakoze cyane wafura.
François Gisimba.
Oye, ndakumva.
Komera cyane, uri hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cyanjya kugendera Gisimba, ni papa wawe. Uwo turi kumwe ni Emmanuel Sibomana, ari mu karere ka Huye, arashaka umwana witwa Theodeta Kambayire. Nagira ngo mpe akanya Sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakugendera Gisimba, nawe yitwa Gisimba Francisco. Emmanuel Sibomana arakumva, ari hano ku Ijwi ry'Amerika, musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza.
Yesi, muvandimwe wanjye Francis.
Aho Sibomana,
uraho neza?
Yego, numvise uko Venus atangiye ikiganiro, nagira ngo wenda umubwire ibyo aho yazagerageza gukomeza kukoza.
Yego, Kambayire Theodete ni umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu ajyanywe na Padiri Pristeri. Noneho intambara ibaye, mugira abo muhungana mu makuru make yamfite, abandi basigara mu Rwanda. Njye ni mubyara wanjye, ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose. Naje kumenya amakuru y'uko ya Padiri yamwizanye mu kigo cyanyu, ariko kumeza kushatisha makuru nubundi sikirewe kumako ya kumye mchigo chanyu mjegu wa wongesha na umwa mjanyi ashora kwa ya rajia umwe hanze changwa ya rakumye mdugu hanze
ni inde wakugie yuko umwana yaza kwa Gisimba ni ndio
ni wa mama wacu babiriwe turi kumwe
ni bo bamuzanye se
oya amakuru yose sobukuru yara yatanze
ikindi kibazo nabaza hari ubwo rw'umugifo ye mushyo minsi yari kwa Gisimba abana babaga bafite imiryango imiryango yari basuraga no kuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyarabe cyangwa se afite n'undi muntu ushiki umuryango bajya kugusoza umwe wifuza gukomeza gukurikira umwana abo bantu bashobora kuza bakabasura hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusubiye ku kigo akabona n'amaso ye ari mu kigo
amakuru mfite yizewe kandi
mm.
no kugira ngo agere aho umuntu wamusinye wa nyuma ni sogokuru bita Bwana Jean Baptiste
ikindi ikindi gituma nkubaza uko iki kibazo nari nacyumvise noneho mbaza abana bari ku kigo mu gihe cy'intambara na Jenoside kubera yuko njyewe nari mukuru wo gatoya nashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri menya amazina cyangwa imyaka itatu ariko abana bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato y'icyo gihe ubu ngubu babaye abagabo n'abadamu biragoye kugira ngo bibagirwe umwana mutoya nubwo bwose hashize imyaka 20 abo nabashije kubaza bambwire yuko iryo zina rwose bataryibuka
birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi
reka mbivuge gutya mu bisanzwe nubwo bwose ataryiwe wayoboraga ikigo wakiyoboraga ni mukuru wanjye
yego
umwana wese wabaye ikiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura nubwo bidakunze kubaho usanga abana bose baba ku kigo abishuka icyo twagenderaho niba koko umwana arabaye mu kigo amaherezo hazaboneka umuntu umuzi kuko ntabwo navuga ngo yagiye ahanaha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa Tudetse niba uvuga ko bamunyanduye izina ibyo byo ntabyo nzi kubera yuko abana babashyikira bakize mu bihugu by'abazungu noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i Burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo bakabaha amazina y'imiryango yabo icyo nicyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo nagira ngo nkubwire ko muri 1994 mu gihe cya Jenoside nari ndahongaho mu kigo icyo nibuka ni uko aho kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu Jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi niba ariko nabivuga 1994 barabanza batwimurira nyehera muri SOS ku Kacyiru cyangwa ni muri Croix Rouge sinibuka neza ariko babanje kuducumbikira hariya ku Kacyiru iminsi mike nk'icyumweru hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga njye ntabwo nagarutse mu kigo nasubiyeho nari nicumbikiye ariko makuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa Gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i Burayi by'abazungu ahubwo hari abandi bana bari barava mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa Gisimba bagiye ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa Gisimba mbere y'intambara aho hari n'abagarutse mu Rwanda bavuye za Amerika abenshi ngo bavuye mu Butaliyani ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu ni uko nta mwana wavanywe mu kigo wari usanzwe mu bana 60 babaga mu kigo mbere y'uko Jenoside itangira waba yarajyanywe hanze kuko urumva ko mbere y'itariki ya 6/4/1994 ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya 40 na 60 kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga 60 niba rero yari kuri abo 60 byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo naba mama bakuru n'abasaza n'abakecuru niko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka 40 ubwo nzegera no mukuru wanjye numve niba ashobora kubyibuka ndumvashe icyo navuga.
Urakoze cyane mwese, mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dushakire hamwe Teodeta Kambayire. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro.
Murakoze Venuste.
Jean-François Gisimba amaze kwandika igitabo mu Gifaransa yise La où il y a de l'amour, il y a de la place. Mu Kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura. Jean-François Gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo.
Mu by'ukuri umurage ukorera abana b'imfubyi yorohere kuri sobukuru. Numvaga rero nifuza bitagumaho ngaho gusa, n'abazadukurikira bazamenye ko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari, iryo zina ryari rihari. Ntabwo abantu barokokeye iwacu kubera twibuka twabaga indimi tugatatu, ahubwo abantu baharokokeye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryo ryatutabaye. Umvaga rero mufitiye umwenda.
Ubuzima bwa Pierre Chrysologue Gisimba n'umufasha we Dansi Damu Kamanzi bafatanije inzira yo kurerera Imana n'u Rwanda. Tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku Ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Ndikumana Eric ukomoka mu karere ka Kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i Kigali ku Muhima bifashijwemo na se wabo Musabyimana, umukoresha we ushobora kuba akomoka mu gihugu cya Uganda. Yaba yaramwimukanye mu mwaka 2018 nyina wabo Kasinda mu Kafiza aramushakisha atuye mu karere ka Kamonyi nje wa Mugina Kagari Kambati mu mudugudu wa Mikamba.
Uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i Kigali, akorera ahantu hitwa igikoni. Umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu Bugande. Ubwo yari amaze kujya mu Bugande, umwana ntabwo twongeye kuvugana, twategereje amakuru ye turayahe.
Uwo muntu yakoreraga yitwa nde?
Umuntu yakoraga rwose ntabwo nabashije kumumenya. Uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi. Se wabo nawe ari i Kigali witwa Musabyimana. Amaze kumujyana rero ngo amurangire akazi aho hantu igikondo, ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari. Barabana n'uwo muntu, umwana akajya ampamagara kuri telefone tukavugana. Nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu Bugande barimukane. Ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya, hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo.
Wigeze nari mutekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana?
Ubundi uwo mwana njyewe mukansizi, njyewe ndi nyina wabo, ubundi ntabwo ndi mama we, ndi nyina wabo. Naho mama we ameze nk'umuntu, ndetse akimara kubura uwo mwana, mama we na papa we babaye nk'abata umutwe. Papa we yarabaye n'inzererezi nta n'ubwo tuzi n'ahantu. Amaze kumva ku Ijwi ry'Amerika barangisa abana, njyewe mfata mama we kugira ngo ndangise uwo mwana.
Urakoze cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha uko dushoboye, ukomere.
Nzamusanga Imana yabaho umugisha, tukawusangira rwose nawe akagira umugisha mwinshi cyane. Kubera yuko uwo mwana aratubabaje cyane na nyina, byaduteye agashime cyane rwose.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano tugisoreje. Nongere nisegure kubo ntashoboye guhamagara, mbasabe kwihangana. Nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe, mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radiyo yanyu no mu mutima wanjye. Ndabazirikana kuba twavuganye nabo dukomeje ubushakashatsi. Mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, niba umwana ushakishwa musanze mumuzi, ntimuzuyaze muduhamagare mudusangize inkuru nziza, dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima. Mugira amahoro. Nyarukundo na Venuste, nshimira Imana.